Muteza matwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti mwese, muduteze amatwi. Ni Edi Rwemba suza kandi mba ikaze mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Tuvuye muri Leta ya Colorado, Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 7 hano i Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Nkuko mumaze rero kubimenyera, ni ku munsi wa gatandatu. Nkuko bisanzwe tubaha umwanya wo kwisanzura mukatugezaho amakuru cyangwa se ibitekerezo byaho mutuye, cyangwa se mukagira n'icyo muvuga ku makuru tuba twabagejejeho mu cyumweru cyose. Mukanya rero turaza kwakira ibyo bitekerezo byanyu.
Nishimiye mu mutima mubabaro uzuye urukundo rwawe rwanteye kubona ngatumutwe mumva nomera mababanguruke muri jewe urukundo rwabize bwirijambo bimwe nduhuke niwewe wama mu mutima wanje niwewe nashize muri nibate niwewe naundi nda atari wewe niwewe je naundi mbona atari wewe sanga ndikuvuga ibitajanye sanga ntenge bidatungeje
numva masanga
niwigero mbazana rimwe ukomerewe kuberunyigwe shuramenya ikimbakiye uvigumiza mwono kuri byananiye bisemwo kubivuga ngo bimenye muri jewe babize kiri shampo rimwe nduhuke niwewe wama mu mutima wanje niwewe nashize muri nibate
niwewe
naundi nda atari wewe
niwewe.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Iyo ni indirimbo niwewe y'umuhanzi Big Fizzo. Nkuko ari weekend nanone turaza kujya tunyuzamo, hanyuma tukabashyiramo uturirimbo kugira ngo tubasusurutse mu gihe murimo kwizihiza cyangwa se kuryoherwa na weekend aho mutuye. Hagati aho kuri telefone turi kumwe na Eric Wiriwe. Uri hehe?
Bujumbura.
Ni amahoro?
Amahoro.
Yego, icyo wifuza kutugezaho uyu munsi ni iki?
munsi nifuza gushikiriza ku mwimwe mu kiganganje w'imbero ibuje abakobwa babyariye mu mashure kubandanya ubwanje jewe mbona bo babarenganijwe
yego
kuko ibyo nshingiro tugendera ko uyu munsi mu ngingo yacu ya 53 iravuga neza ko leta irekurira umurundi uwo ariwo wese mu kujya mu ishuri kandi ikanamworohereze kugira ngo abishikeko ku bwanjye rero mugebo babuza kujya mu ishuri kubera ko gusa babyaye boba barenganijwe
bavuga ko batababuza kujya mu mashuri ahubwo bazakomereza uburezi bwabo mu mashuri y'imyuga
yego ariko urumva ko hari igisata kimwe cy'amashuri bakumiriwemo kuko urumva ibyo twita ino enseignement général ou technique bibaza babyemerewe kubibandanya baba barekuriwe kujya mu myuga iyo myuga nayo mu Burundi ntiyoroshe no kubona kuko nayo mashuri y'imyuga yubatswe kimenshi
kuri wowe rero ugasanga harimo kwica ibwirizwa shingiro
yego ahubwo bari bakwekura ubundi buryo bakindamwo kugira ngo uko kubyarira mu mashuri bihagarare ariko abo byashikiye ntibakwiye guca babuzwa kwiga mu mashuri ya leta
ahubwo se Eric icyo kibazo wowe ubona ari ikibazo gikomeye cyane mu gihugu cy'abana b'abakobwa batwara inda bakiri mu mashuri
ni ikibazo kidasanzwe ahubwo yego kuko ni benshi bababujije kwiga baba bahohoteye
hanyuma se wibaza ko impamvu nyamukuru itera abana b'abakobwa gutwara inda cyane mu mashuri aba ari iyihe
ku bwanjye ntibigishwa ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina akenshi mu Burundi ibintu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina haba no mu miryango nobyita babigira nka sujet tabu ni ukuvuga ntibashaka kubiganira
ibintu bitavugwa
yego kugira ngo rero babikinge bufata ahubwo muri izo nyigisho za leta nyine bagategura icyigisho kijyanye n'ibyo kugira ngo ingaruka zabyo abana babimenye bakiri bato gutyo babyirinde babizi mu ndabo ubuhunyi baba bamucunge gusa ariko nibamubwira ingaruka mbi azobigiriramo yaba rero hariho inyigisho zijyanye nabyo zibereka neza ingorane bazobwira mu gihe bo kwishora mu mibonano mpuzabitsina ngira byogabanutse
Eric Ibujumbura mu Burundi ndagushimiye cyane kuri ibyo bitekerezo byawe kandi natwe dukomeje gukurikirana hafi ibijyanye n'icyo kibazo cy'abana b'abakobwa batwara inda bakabuzwa uburenganzira bwo gukomeza amashuri asanzwe ahubwo bakabwirwa ko bagomba kuyakomereza mu mashuri y'imyuga urakoze cyane Eric
murakoze namwe
sanga ndi kuvuga ibitajanye sanga ntenge bidatengeje
numva masani
niwigero mbaza nanye ukomerewe kuberumye kweshura menya ikimbakiye ubikumiza ngono kuri byananiye
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga muri studio ya 7 hano i Washington DC muri kumwe nanjye Edirwema nkuko kandi mumaze kubimenyera ni ku munsi wa gatandatu ni wa munsi tubaha urubuga kugira ngo mutugezeho ibitekerezo cyangwa se amakuru yaho mutuye kuri telefoni mfite Elia Wirwenez muri Elia
Jeje mu kibito ki Uganda.
Namahoro.
Ego namahoro cyane.
Amakuru dufitiye nayahe?
amakuru nuko iki cyatigeze abantu batari batararangira buryo bwose bw'ukuntu dushobora kubaho n'ubwo ako rero ubu tuzi turakora ibikorwa bitandukanye ahantu hatandukanye mu gihugu nk'uko bisanzwe bimenyereye tuba turakora amakadiyo travaye abanyeshuri
hanyuma se ubusanzwe mwiki hakorwa iki
sa
ubusanzwe igihe cyici mukora iki
nkuko bisanzwe tubimenyerewe igihe cyici hari ubuzi bwinshi butandukanye hariho ubuzi bwo gutatura amatafari mu bigobe nk'abafite ibigobe ahantu usanga habombye cyane abantu barafyatura hama bakarondera uburyo bw'amafaranga kugira ngo abashaka kubaka bashobore kuza kugura amatafari abahiye kugira ngo bubake amazu meza meza bombashe dukora iyo mirimo yo gushobora kuyatura amatafari kugira ngo dushobore kuronka amafaranga hategwa abanyeshuri tuba dukeneye amafaranga tuzokoresha mu wundi mwaka ku ishuri ca tugenda muri ico byo bigobe tugaca amafaranga kugira ngo dushobore kugira ntidushobore kuronka uburyo dukoresha mu wundi mwaka
ariko rimwe na rimwe nukujya mwirinda no gukora akazi kavunanye cyane ko muri abana
ego cyane byo turabyirinda kuko ntukora ku giture urakora nyine bahungu bwo zawe gushika bavuga ko umaze kuruha uravuga ati nge aha ndarenza ngaho hama ukadugwa ukigendera bakaguhembera amafaranga bivanye n'akazi wakora
hanyuma se ubusanzwe iyo mirimo iraboneka
ego iraboneka gusa nuko imeyi ryayo rushari bari kenya cyane bavuga ko amafaranga ntafashe imirimo yo iraboneka byose
Eliya mu ntara ya Cibitoke ni Cibitoke wavuze cyangwa ni Gitega
ni Cibitoke
ego nawe ndagushimiye cyane kuri ayo makuru utugejejeho kandi ukomeze ugire weekend nziza
ego twagomba kubasaba ntashi umuntu umwe
ego
Ndiye nagomba gukoresha mama Nduwimana Judith hamwe na papa Nduwimana Leonita ntibagiye na Nyonzima Rebecca.
Urakoze cyane ugiye weekend nziza.
Murakoze na mbitsi ya Amerika.
There goes our baby. My baby. There's no other like my baby. So let me talk to you before bedtime. Yeah. Let me whisper something sweet, sweet, babe. I'm bitter, bitter, bitter when I'm close to you. I'm bitter, feeling better.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Edi Rwema kuri telefoni dufite Kimenyi wiriwe neza
Wiriwe rya Amerika
Uri he Kime
Uganda
Uganda ahaganaye
Hoima
Hoima
Ego
Numva ari kure cyane uri hafi y'ibirombe
Yego ni Nyanjarubati Ego.
Namahoro.
Namahoro, nami namahoro muri Amerika.
Natwe tumeze neza. Aho Hoima se muhakora iki?
Hoima primo mu bwato ku nyanja.
Muraroba?
Ego, turaroba. Turi hafi na nao benda kukura amavuta ya petroli ino mwizanda kuhuri makunyani.
Ndabizi, ese bazatangira ryari kuyacukura cyangwa byaratangiye buhoro buhoro?
Uba ikiriho barimo barakora sensibilizasiyo mu baturage kubigisha inyungu bashobora kuzakura mu mavuta yo gucukura petroli, mu gucukura peteroli. Na government ya Uganda yarabitangiye cyane kandi birimo bira abanyagana ni wagenda kenshi babyumva cyane cyane abegereye inyanja ya Rubat bashobora kuzagerwaho n'ibyo byiza benda kuba bakura mu nyanja ya Rubat.
Hanyuma se bababwira ko bizatangira ryari?
Barimo barubaka ikibuga cy'indege. Barimo barubaka nyine ikibuga cy'indege. Kandi barimo barategura ibikorwa byo kuba inkanda nyayo barayirangije, kandi barimo barategura mbese bari muri cya mu kurangiza, barimo kurangiza kwitegura uburyo bazashyira indege zizajya zihaza. Icyo kintu gisigaye naho ibisigaye byo bindi bisa nkaho byarangiye, igisigaye ni ukuba barangiza ikibuga cy'indege.
Hanyuma se abaturage batuye aho hafi inyungu bazakura muri iyo peteroli ni nk'izihe iyo bavuganye nawe bayobozi?
Inyungu bafitemo cyane cyane nk'abantu bashobora kuba begeranye na bari hafi y'aho ibikorwa bizanyura bijya ku nyanja ya Arubat. Barimo barabwira ati iyo umuturage wo hafi inyungu ashobora kuzageramo ni uko umuhanda, imihanda ishobora kuzakorwa, imodoka zishobora kuzagenderamo iyo mihanda, umuturage ashobora kuba yazagiriramo inyungu,
kubona imirimo n'ibindi.
Kubona imirimo n'ibindi.
Hanyuma se nk'abaturage bari baturiye aho havugwa peteroli, ese leta yaba yaratangiye kugura ibibanza byabo kugira ngo ibigizeho cyangwa se bimeze gute?
Baratangiye kuba bagurira abaturage bageze n'inyanja ya Rubat. Ariko kandi cyane cyane abaturage abari impande ku nkengero z'inyanja aho barabaguriye kera, ndibaza bamwe bashobora kuba barabonye n'aho gutura. Ariko kandi urebye igisirikare cya Uganda UPDF nicyo cyabashije kuba kijya mu myanya y'abari batuye aho ngaho, kuko nibo bagiye gukinga General Quarters yo kubasha kuba barinda abazaza kutaka mu nyanja.
Hanyuma se hari icyo ubona nk'impinduka ziri aho ngaho hafi y'iyo nyanja mu bijyanye n'iterambere?
Iterambere rirari cyane. Kubera ko n'abaturage bariyo bashobora kuba iterambere ryabo rizihuta cyane. Kubera ko amavuta hatangiye kugera ibikorwa by'amashanyarazi. Ibikorwa by'amashanyarazi bashobora kuba byafasha abaturage, kubera ko muri iki gice akenshi bamwe nta mashanyarazi bafite, bakoreshaga imbaraga za sora, imbaraga z'izuba,
imirasire y'izuba.
Ariko urebye amashanyarazi nayo bari kwenda kuba bayahageza bakoresheje, kwenda iryo terambere ry'uko rishobora kuba ryahagera.
Hanyuma se nkawe uhakora iki? Ndumva uri umunyarwanda cyangwa se uri umunyarwanda w'umunyayuganda?
Ego. Inyungu ushobora kuzigukiramo.
Nawe wagiye gushaka akazi?
Yewe, inyungu ushobora kuba nazagirira. Harimo abanyamahanga benshi nk'abanyarwanda mu nzego za government zivuye mu Rwanda, Kenya, Tanzania, zose ziri gurira inaha muri za Hoima. Kubera ko bari kwibaza ko nkanjye ku bwanjye ndibaza ko cyangwa se n'undi wese uri mu rwego rwanjye cyangwa se n'undi rwego rwo hejuru ashobora kuba yazagiramo inyungu, kubera ko ibyo bikorwa byose bizabasha kuba biza byegera kandi akazabasha kuba yabona amafaranga mu buryo bubangutse.
Hari n'abavuga ko kuba iyo peteroli yarabonetse aho ngaho hari n'amahirwe cyangwa se bishoboka ko no mu bindi bihugu byegereye Uganda iyo peteroli ishobora kuba ihari.
Yego cyane, ariko nanone ntabwo ibyo byari byizere bizana ku ijana. Ariko uko biri, ibihugu bituranye na Uganda biri mu karere ka East Africa bizabasha kuba byabonamo inyungu byanga byakunda, kubera n'abanyarwanda benshi bari kuba babonamo akazi. Nanone aricyo cyazifite. Turenda kuba mugira ngo muzatubarize nka Voice of America. ariko ikibazo cya kiri kubaho hano hagati ya Uganda na Rwanda kwambuka border bakore tuzi ko hagati ya government za Rwanda na Uganda bakoresheje identity card kuba abanyarwanda cyangwa abanyayuganda cyangwa abanyakenya bakwambuka hagati y'ibyo bihugu bakoresheje indangamuntu ariko izi cyarimo abantu benshi barimo babirenganiramo bamwe bagera ku mupaka bakanafungwa bavuga ngo imipaka irakinze kandi tuzi ko ibyo byasinywe hagati y'abaperezida b'ibihugu byacu akeneye n'abanyarwanda bagenda n'ikindi n'abanyarwanda barimo barabivomeramo cyane kandi urebye nk'abanyarwanda bamwe bazaga ino mu Uganda ugasanga mu barabyungukiramo barabasha kuba batera imbere kurusha uko bari mu bihugu byabo ugasanga akazoza kabo karabanguka cyane.
Hanyuma se ndibuka ko nigeze gukoresha uwo mupaka wa Gatuna nambuka njya mu Uganda mpasanga bamwe mu banyarwanda babuzwaga kwinjira bakavuga ko ngo iyo wambutse ku ndangamuntu hari igihe ntarengwa utagomba kumara mu gihugu ugasanga rero abantu barengeje cya gihe bikaba ari byo bibaviramo ikibazo iyo yaba atari yo mpamvu wenda bamwe bahura n'ibyo bibazo
oya naga ari yo mpamvu urebye ni biri kuba mu bintu natwe ubwacu birimo bitiyobera nk'abanyarwanda bari mu mahanga hano muri Uganda kubera ko nk'umunyarwanda bamwe bari kuza muri kino gihe bava muri biriya bihugu byacu bari kuza bagera muri Uganda benda kujya ku boda ya Uganda bikagurwa na immigration ya Uganda immigration ya Uganda ugasanga bamwe barenda kuba babasubizayo bamwe hari n'abusanga hashobora kuba wenda haba corruption ntabwo nabihamya neza ariko nka Voice of America turagira ngo muzadukurikiranire kubera ko harimo abantu benshi baba barimo babirenganiramo kandi kubera yabasha kubona ko ibyago amahirwe icyo kintu kivuyeho
kimenyi kandi wenda ikindi umuntu yakeka ni uko muri iyi minsi ishize hari hamaze igihe havugwa umwuka utari mwiza hagati ya za leta zombi wenda bishobora kuba ari imwe muri izo mpamvu wenda abantu bakomeje guhura n'ibyo bibazo
oya twebwe nk'abaturage urebye uburyo umubano dufitanye n'abanyayuganda
birumvikana nk'abaturage nta kibazo mufite ariko ubwo iyo habayemo agatotsi ibyo bibazo biraza bikagira no ku muturage bikaba ari byo rimwe na rimwe biviramo abantu guhohoterwa tuvuge nko ku mipaka bakabuzwa kwambuka cyangwa se bagafungwa nta makosa bafite ariko wenda ari ikibazo giturutse hejuru cya politiki aricyo cyatumye ibyo bibazo bibaho.
None nyakuba wa munyamakuru ni byari tuzumva ko Abanyafurika cyangwa abantu bari mu nzego zo hasi ni gute tuzumva ko ubutegetsi bwacu buzakomeza kuba bagirana ikibazo umuturage wo hasi akaba yaharengana impamvu mugani umunyarwanda akiye ngo aho izo vuzirwa ni ibyatinze byahababarira ese icyo kintu cyazavaho ryari turi ku mateo bwacu harimo ababirenganiramo
kimenyi impungenge zawe ndazumvishije dufite umunyamakuru mu gihugu cya Uganda dufite n'abanyamakuru mu Rwanda icyo kibazo nihagira abayobozi bahura nabo tuzabasaba ko bakibaza kugira ngo abaturage bo gukomeza kurenganira kuri ayo makimbirane ari hagati ya wenda y'ibihugu ntago nakwemeza ko ayo makimbirane ahari ariko hamaze iminsi havugwa ikibazo cy'umwuka utari mwiza hagati y'ibihugu byombi urakoze cyane kime
yego ariko natwe turi kuza ko iyo ugira amahoro iyo ugira Afurika kubera turi abavandimwe twese
umuntu wese niwe nicyo yifuriza isi yose ko yagira amahoro
ego ikindi ndagira ngo musuhurize umugabo twanditse igisasi gereze muri Kenya Nairobi
ubwo turaza kumusuhuza niba arimo kumva ijwi rya Amerika ubutumwa bwawe arabwumvishije
nifuza kuba naza amakontakite zanjye tukavugana
ngo yitwa nde ubwo hari ikiganiro tugira gihuza abakunzi b'ijwi rya Amerika n'abantu bamaze igihe batabonana ubwo mugenzi wanjye uri mu buhanga bw'ibyuma kimenyi inosa araza gufata telefoni zawe hanyuma uduhe na telefoni z'uwo wifuza kuganira nawe hanyuma tuzagerageze tubahuze
murakoze cyane
ugire weekend nziza
Namwe simbizi. Baby, sinchaka kukura. Habe ni segonda. Oh baby, sinchaka kukura. Habe na gatoya.
Yego umuntu arakosa akanasaba imbabazi ibyo bikarangira umunsi binjo nejo bunda kongera uzumva benshi bazavuga byinshi ariko ntuzite kuri wowe oh yeah uramenya amabwire ndazituma umwana wacu oh yeah oh yeah sinshaka Habe ni segonda Oh baby, sinchaka kukura Habe ni segonda Oh baby, sinchaka kukura
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri telefone dufite Ngabirano wiriwe neza
Ego chane niriwe neza kabisa ndaho ndashimwe.
Uri hehe?
Ndi mu gihugu cy'u Burundi mu ntara ya Bujumbura mese.
Amakuru ki aho ngaho?
Aho mperereye ubushuhe ni bwinshi muri zino saha mu gihe akazuba ari kose cyane.
Birumvikana ndibaza ko iki ari igihe cy'izuba ryinshi cyane aho ngaho i Bujumbura.
Ego
Hanyuma icyo wifuza kutugezaho ni iki Ngabirano?
Ubu ngubu icyo nashaka kubagezaho ubwa mbere no gutangura gushimira abamenyeshamakuru mwese mukorera radiyo Ijwi rya Amerika ku kigoro mugira mu kudukorera ibiganiro bidushika ku nyota bidushimisha nubwo ku murongo wa FM tutakibumva ku bashobora gukoresha ubuhinga butandukanye turabakurikirana kuri Facebook Live tukabakurikirana no kuri Shortwave mugihe twumva ko ibiganiro muhadushikiriza ari ibiganiro bidasanzwe
Urakoze cyane kandi natwe turimo turakomeza kugerageza kuvugana n'ubuyobozi mu Burundi kugira ngo icyo kibazo cy'imirongo ya FM kibe cyava mu nzira hanyuma mukongera kudukurikira nk'uko mwadukurikiraga.
Ibintu twumva ko byotunejera eti ibintu twumva ko byotunejera cyane mu gihe mutugarukanira kuri FM kandi mukaca mugarukana ifata igihugu cyose 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 mu gihe tuzi ko ngaho mu gihugu cya Amerika hari abahinga bashoboye kwisara atangorane hanyuma ikindi nagomba ce mbaza ni ikiganiro mukunda kugirisha ku munsi w'Imana mu gitondo cyo gutasha inshuti n'abagenzi uku adrese yacu ukuntu umuntu washobora gutasha nashaka kubimenya neza neza ni kimwe mu biganiro nkunda ikiganiro nimba nijeje cyitwa dushusuruke
hanyuma ugira email uze kwandika radio yacu @gmail.com hanyuma utwohereza ubutumwa cyangwa se ushobora no kutwandikira kuri Facebook muri inbox yacu ukaduha telefoni zawe hanyuma mugenzi wanjye ukora icyo kiganiro akazaguhamagara nawo ugatashye
none umuntu hajya burya baba bariko baratasha baba bariko barahamagarwa zijya saha nyine zo mu kijya gitondo ikiganiro kiba kiriho kiba
akenshi tubikora kare tubikora mbere y'uko ikiganiro gitambuka
kuri uwo munsi cyangwa undi munsi
dushobora kuguhamagara mbere y'uwo munsi cyangwa se uwo munsi biri hafi kugera
okay ibyo ni ibintu numvise cyane hanyuma eti nogira nti nobatera intege kukuntu mutwitaho murabona muri kure y'igihugu cy'u Burundi ariko murakurikirana cyane iby'igihugu cy'u Burundi kandi mugatanga amakuru yo ubona ko ari ibintu byiza cyane nogira nti nta n'inkeka iradiyo isamiraniye kuri FM
Urakoze cyane Ngabirano, natwe nicyo twifuza ko twongera kumvikana mu Burundi, hanyuma abarundi tugakomeza kubagezaho amakuru mwifuza kandi abanogiye. Urakoze cyane kandi ugire weekend nziza Ngabirano.
Namwe mugire weekend nziza. Aho ni abamenyesha makuru mwese mukorera radio Ijwi cya Amerika, hane umumenyesha makuru kazi Diane ni nahatswe cyo kimwe no Christine Kamikazi akorera Bujumbura i Burundi.
Urakoze cyane, ugire weekend nziza.
Ya presiye ti mwakoze.
Nawe mundiru zambi mpande Olimu kwando kwange kakukume Abafeleba chamu tubasunge Abantu sabarafu tubasuze Olimu kwando kwange kakukume Abafeleba chamu tubasunge Abantu sabarafu tubasuze Urame nyama mbire Nazichumu wano watu Oh yeah Oh yeah Sincha kakukume
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ikigano ni muri isanga muri studio ya Karindwi, muri kumwe nange Edir Rwema. Tubibutse ko uyu munsi ari kuwa gatandatu wa munsi, tubaha umwanya kugira ngo mutugezeho amakuru cyangwa se ibitekerezo byaho mutuye ndetse no ku makuru tuba twabagejeho mu cyumweru cyose. Kuri telefoni dufite Iradukunda wirwe neza.
Mirewe.
Muri hehe?
Ndi Kampala, mu mujyi wa Kampala, mu mujyi wa Uganda nk'uko bisanzwe.
Ni amahoro?
Ni amahoro, turashimye Imana.
Kampala ni muraturusha iki?
Ni Kampala turabarusha wenda izuba, ariko rimeze nk'iby'iwacu mu Rwanda. Amakuru wenda ari mashyashya ni uko mu Rwanda twabonye ku ishyura ya mbere ishyaka ryaje gutanga ishyaka rya Democratic Green Party of Rwanda naryo ryatanze kandidatire mu baziyamamariza muri ya myanya y'abadepite. Ni ikintu twishimiye nk'abanyarwanda, ni ikintu twumva ko demokarasi biri kuza noneho cyane.
Uri umuyoboke w'ishyaka Green Party?
Ndumuyoboke nta shaka mfite, ubundi mu yandi magambo ishyaka rigiye ku butegetsi niryo umuntu afata ko ariryo shaka, ubundi ntabwo kuvuga mu by'amashaka gunguri muri iri ntabwo byaba ari byiza cyangwa se nta nubwo byaba byubaka kigeze ni ukubaka igihugu.
Hanyuma icyatumye ushimishwa ni uko Green Party yatanze abakandida bayo ni iki?
Ni ku nshuro ya mbere iri shyaka ritanze abakandida baryo muri aya matora y'abadepite.
Yego.
Amatora ateganyijwe kuba ku itariki ebyiri z'Nzeri uyu mwaka. Noneho ngira ngo ni ukuzatanira imyanya 53, ariko noneho bakaba batanze abakandida bagera kuri 20, urumva ko ari ikintu gishimishije. Muri aba bakandida ba 20 b'ishyaka rya Democratic Green Party of Rwanda bihagarariwe na Frank Habineza, ari nawe urikuriye. Ndetse twabonye liste yabo y'abantu 20, harimo Frank Habineza ariwo ku mwanya wa mbere, Jean Claude Nizimana, Karine Mumondi n'abandi batandukanye.
Liste turayifite, ariko hari n'andi mashyaka ngira ngo na PSD nayo yatanze liste yayo.
Impamvu niri nje
ko aribwo bwa mbere
PSD, nuko PSD ntabwo ari ubwa mbere, ariko iri shyaka ryo nabonye ari ubwa mbere. No mu bitangazamakuru byo mu Rwanda ko byagiye byandika ko ari ubwa mbere rigaragaje abakandida baryo bazarihagararira muri aya matora.
Hari amahirwe uriha?
Aho Dr. Habineza Franka yabwiye abanyarwanda ati niba dutora ntibazagira icyo bicyuza. Urumva ko ari akantu keza kubatsa u Rwanda, kubatsa abanyarwanda na sosiyete n'urubyiruko muri rusange.
Hanyuma se aho Kampala ho haravugwa amakuru yayo?
Kampala hameze neza, ikintu nabonye ni uko izuba rimeze nabi, abantu bari guhungira munsi y'intuza y'udutani ukuntu, kuko ni izuba ryinshi cyane riri kumwe na gahanga.
Urakoze cyane Iradukunda, kandi nawe ukomeze ugire weekend nziza.
Namwe murakoze cyane.
Sinamuhubona kenshi kenshi umutima ugatera kenshi kenshi nkiyumva mwamajyambo menshi menshi bikajya ruza miyo chance kama umwanya nkakubwira atakunyiringagiza nkaze kukuraba nkabikubwira ugaheba kunyinyigiza jinda savyo makanya mubarira ikinde yamaganya bebe makanya kubwira uko nkwiyumvira buri nkanya ukuri hari byinshi mfise numva nshaka kuvuga umutima wanjye ugeze ahatimbo iriga ubonye niyumva ukuntu niyumva nk'utuntu
saa kumi n'iminota mirongo itatu n'itanu ku isaha y'Ikigali mu Rwanda n'i Bujumbura mu Burundi, saa ine n'iminota mirongo itatu n'itanu ku isaha ya hano i Washington DC. Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya karindwi, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Nk'uko mumaze kubimenyera, buri wa gatandatu tubaha umwanya kugira ngo mutugezeho amakuru n'ibitekerezo cyangwa se uko mubona amakuru tuba twabagejejeho mu cyumweru turimo dusoza. Kuri telefone dufite Claude Wirwe.
Ndiho neza.
Uri hehe?
Ndi Rwamagana Iburasirazuba.
Ni amahoro?
Ni amahoro. Mugane uwo mugabo izuba riri kumena agahanga aho ngo uvuyeho.
Izuba ryasaze.
Nuba ryadusaranye neza neza. Nego sa iwanyu namwe biri kuva.
Natwe riramena imbwa gahanga.
Ndumva ryakaze. Kamirinda isa neza.
Kamirinda araho ari muri weekend.
Ngurute ko korode mwamwanze ati ni wa muhungu mwarangishije ababyeyi.
Warababonye?
Iho ya nago nababonye, nta n'umuntu wampamagaye natanze nimero, ariko niba batarazumvishije simbizi.
Ababyeyi bawe wababuze ryari?
Ni muri 1994 nyine muri Kongo Kinshasa nyine narababuze neza neza ndaheba. Nanuza n'uba mudamu n'abamwita nde
Eugenia Mukankosi.
Eugene ya Mukankosi nawe yajyaga abimfashamo nawe rekareka nta kinyigisha.
Mwaburanye muhe mwaka?
Ese ko nari nkiri umwana, ariko ngeranyije ni nko muri za 95 na kane nyine duhungira muri Kongo.
Uza hariho se aho uheruka kubabona ryari?
Nyine nango muri Katare muri Kongo Kinshasa. Niho nababuriye, ndababura neza neza.
Wari uzi amazina yabo?
Nari mbazi.
Ngaho bavuge kuri radio, wenda hashobora kuba hari umuntu urimo kumva muri aka kanya, wagira icyo agufasha.
Mama wanjye we yitwaga Mukandori. Na papa kwitwa uri mu benshi, ariko we bakundaga kumwita Mapengo. Na murumuna wa mama akitwa Biguri. Na murumuna wanjye yitwaga Habimana. Na wanga rwose nabahana nimero wenda bakayireba.
Ni yitange ni hagira uyumva wenda yaguhamagara.
Nimero yanjye ni 0789 4563 88 13.
Ese ubu ufite imyaka ingahe?
Uko nshaje 28.
Uracyari muto humura.
Ubwo ndayisuramo ni 0789 4563 13. Ubwo banshakira no kuri nimero ya Tigo. Akaba ari 0772 4086 8813. Bijya gusa niyo MTN.
Claude urakoze cyane. Niba hari umuntu wabuzi ababyeyi bawe, ubwo yaguhamagara kuri telefone akagira icyo akubwira na ababyeyi mwaburanye mu myaka ya za 96 mu gihugu cya Kongo, ubwo hagize ufite amakuru ku babyeyi bawe cyangwa se abandi mwavukanaga, ubwo telefone wayibahaye ubwo bazagerageza bakugereho. Urakoze cyane Claude.
Murakoze cyane rwose.
Kuri telefone dufite kandi na Atanazi wiriwe. Atanazi uranyumva?
Ndakumva cyane.
Uri hehe?
Ndi mu nkambi Mahama.
Mahama ni amahoro?
Ni amahoro ariko atari yake.
Ikibazo kiriye nigeze kumva amakuru ku mbuga nkoranyambaga ko hari bamwe mu mpunzi bashobora kuba bafashwe, ayo makuru yaba ari yo?
Nibyo kabisa.
Habaye iki?
Iyi saha natwe tukibikurikirana tutaramenya ikinwa yabyo nyine.
Abafashwe ni bande?
Nangiye kwesha kabisa, gusa nange amakuru nayabonye gusa usize nyine ko yabereye mu nkambi turimo inkambi. Yego, ntabwo umuntu abasha kumenya buri kintu kimwe cyose cyabaye.
Ariko mwabyumvishe?
Twabyumvishije.
Mwamenye se umubare?
Nta mubare ntabwo turawumenya.
Hanyuma se haba hari ikibazo cyari kimaze iminsi mu nkambi gishobora kuba ari cyo cyabaye nyirabayazana y'iryo fatwa ry'abo bantu?
Ikibazo nta kibazo cyari kimaze iminsi mu nkambi, usibye ko wenda ushobora usanga ari gate kose wenda. Ahubwo tukaba dusaba n'ubuyobozi abashinzwe guhungura impunzi aseri ko ababa bashaka guhunguka ko yabahungura tukitabira, kuko turabona umutekano wacu udahagaze neza muri iki gihe. Ubwo mwakira abavugizi.
Urakoze Atanazi, natwe iyo nkuru twayumvishije nk'uko wayumvishije, ubwo turaza kugerageza tuyikurikirane twumve ukuri kuri ibyo bivugwa ko hashobora kuba hari zimwe mu mpunzi z'Abanyekongo zishobora kuba zatawe muri yombi n'inzego z'umutekano mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo turagerageza tuvugishe abashinzwe umutekano ndetse na n'ishami rishinzwe impunzi mu Rwanda, twumve amakuru nyayo kuri ibyo bibazo birimo kuvugwa mu nkambi ya Mahama. Urakoze cyane.
Ariko rero abashaka mwazanshyira muri yantashi muri weekend yo kuwa gatandatu muri cyiganiro cy'umuziki.
Uze kutwandikira kuri Facebook cyangwa se kuri email yacu, hanyuma uduhe nimero yawe, mugenzi wanjye ukora icyo kiganiro azaguhamagara hanyuma muvugane. Urakoze nawe.
Wena kutagira ngo nkupe mu bantu mukugibuka kunanchindu muntu makanya nkwibariza impamvu buri jarari wewe nduta makanya nkubwira ingene mbona bakubwa bose ubaruta ni wewe maze imeza je nifuza kugumara inyuta. You always in my mind be what always in my mind umutima wanje warautwaye ubonye niyumva ukuntu niyumva mutunu bajije abantu bakambwira ngo uje nawe hari ikintu hari ukuntu niyumva sindamenye iyo biva makanya ndabikubwira ihari nawe ubumfusha makanya tuyage hari byinshi numva nshaka kukubwira tell you I don't wanna waste your time, please baby let me talk to you.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Kuri telefone dufite kandi Jean de Dieu wiriwe.
Mu
Jean de Dieu uranyuva
Nakumva neza cyane
Uri hehe
Ndi Nyamagabe ku gifunguro mu murenge wa Ngomane aherera ku cyaba ryanyuva
Na mahoro
Namuro turashimira nari kuraho Edwema
Ndaho ndakomeye
muvandimwe no kana namushije kandi navandimwe mukorana ibiganiro by'ibiganiro cyo kwenda gashuye
urakoze cyane amakuru ki aho ngaho y'Inyamagabe
makuru ni meza cyane utere mu byishimo by'uko mu amezi atanu yarashize mu kigali harimo posi zitatu zitakoraga
inyi
amaposi zitatu n'amavuriro amashami y'amavuriro na yamaze amezi atanu adakora ariko dushimira ubuyobozi bwacu bw'akarere ka Nyamagabe na minisiteri y'ubuzima kuba ubu ngubu yaratangiye gukora muri utu kwezi
ubu serivisi zirabagiraho neza
ziratugiraho neza cyane mituweli naho tugasanga ari kujya akorana na mituweli umuturage utuye buri kagari aho ari hose ajya kwivuza akoze urugendo rw'iminota mikeya cyane
ni byiza cyane
nawe ikindi kintu navuga ni uko inangaha nuko bari kuvanga izuba ririmo rirame n'imbwagahanga nakire hari yego ariko seza bari n'amahumbezi y'uko ibyiza byacu dufite hano bya Nyungwe kabisa umuyaga uri kuriko hano muri Nyungwe nawe udihutira tukaba tumeze neza nta kibazo
ni byiza cyane urakoze cyane kandi nawe ugire weekend nziza
kandi turabakunda cyane ibiganiro byanyu hano Nyamagabe
natwe turabakunda murakoze mukomeze kutwumva
zahati rikuru
wawe nomeze kujya shubuzima bwawe turi kumwe kuzigera uva kuri wenyine nkuwe rukundo utari ubwigere ubamo tugumanire umubati w'igitangaza igikorwa mfise Shinge ngurukundo ruhebushe nibera mukishimo yawe namana kanyamunesa ubundu munyamahoro ndumwubati umutima wawe nkubaka amahoro yawe sinzokutererana malikia wa roho yangu Zokutakure Zokukunakuna Zokudigadiga Marikia waro Tugumanire Tumubati wikitangaza Ikikogwa mfise Nichokuwa kumutima wawe Tugumanire Tumubati wikitangaza Ikikogwa mfise Nichokuwa kumutima wawe Ndaubunga unge Mutima wawe Nguho za marira Kumutima wawe Maze nujohere Mutima wawe Mutima wawe Mutima wawe Ya matana kabu Chinaguse Seranie Pizo babi Rio Namarira Nagahinda Ukuzobaro Nikozobaro Tuzokwibera Muri ya 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 Muri she she sheri
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga muri studio ya Karindwi hano i Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema kuri telefone dufite ino saa wiriwe
Muraho
Uraho neza ino saa
Ego
uri hehe
ndi mu Rwanda
Makuru yawe
makuru ni meza tumeze neza nta kibazo
urifuza kugeza hiki
da to nashaka kuvuga ku makuru mwatangaje ejo bundi yabari yabana bagaruye mu ishuri ngo bafite ingenga bitekerezo cyane nashaka kuvugaho so nge so bavuga ko genocide itegurwa na leta kandi igakorwa na leta ariko noneho nkabona genocide yabaye mu Rwanda leta ikoze genocide yarandukana n'imizi yayo ariko noneho nkibaza impamvu ubwoko bumwe ari bwo ubona bushinzwe ubuhango burebwa
inosa twumvikane umaze kenshi cyane kuza kuri iyi radio ihindagura amazina uvuga ibintu bimwe kuri twebwe usa nkaho uba usuzuguye ubwenge bwacu guhora utubesha amazina ukaza uvuga ibintu bimwe buri munsi ntacyo byungura abatwumva ahubwo ubushaka kuyobya abatwumva niba ushaka kuvuga ibitekerezo byawe ujye ubivuga wiyita umuntu umwe aho guhora uza uhindura amazina ntago tubishaka turabirambiwe kabisa ntago tukubujije uburenganzira bwo kuvuga nicyo iki kiganiro kibereyeho guha buri muntu wese ijambo ariko kuza buri munsi uhindagura amazina ntago ari ibintu dukunda ubuyobya abumva radijwi rya Amerika ubuyobya twebwe kuko tuguha ijambo tuzi ko duhaye umuntu utabeshya kandi uje kuvuga ukuri ariko mu gihe uhindagura amazina ibyo ntago tuzakomeza kubyihanganira
mbisabimbabazi mumbabarire nta kibazo yose nayanjye
oya ntago ushaka kutubwira ko ari ayawe umunsi umwe witwa Daniel undi munsi ukwitwa Inosa undi munsi ukaza witwa andi mazina nta muntu ushobora kugira amazina arenze atanu
nitwa
Biryo ni urakoze cyane ubwo ubutaha nukomeza izina rimwe tuzakomeza tuguha ijambo kandi ujye uvuga ibintu byubaka abumva ijwi rya Amerika aho kugira ngo ujye ugaruka utubeshye urakoze cyane
Ama problema tibagire tangura nubundi buzima imiryango iduhezagire winona kuzunzu munesero kuko basura baruta Ukunu wakaka mbere n'inyuma hose bakavemera akubwa moto wisangije nakimotereza burikanya ugize ngura mwenyuye kandi nkaguma nagusekera niwe nirimbo yujuje amanota
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye Edirwema kuri telefone dufite Samuel wirwe neza
mwiriwe
uri hehe
ndi hano mu Bugesera mu murenge wa Ngeruka
amakuru cyaho ngaho
amakuru ndabona ni meza yavetse ko izuba nyine natwe rimereye nabi ariko amahoro ndabona ari meza rwose kandi rwose ndanishimiye ikiganiro kuba rwose mvuziye kuri radio Nije gitiyo misenisi manawundi rero naguma niyumva buri gihe n'umugoro basaa 10 isaha yose ndayumva
Yego
Ariko rwose ikintu nge navuga Nina iwacu bavuga yuko tugiye kuzabona nk'ikibuga kinege
batangiye kucyuba
abantu twese urubyiruko bamwe twifitiye akazi dukora ntari bi rwose nk'ubu ngubu nge ndi hano ndanaragiye rwose
ahubwo se nticyatangiye kubakwa
cyaratangiye muri iyi mihigo ya 2019 nko mu yindi meki nk'iyi ubu ngubu tuzabona twebwe ibyiza rwose buriyo
kuragira mu bivemo
tubivemo rwose dushyire mu biraro
ubu se uragiye izingana gute
ni nk'ebyiri zonyine
harya ngo ntibajye bavuga umubare w'inka
oya riterwa burya n'ubushyu ufite cyangwa umukumbi ariko mu kinyarwanda nyine ntawe ujya ubara inka ngo avuge umubare
ufata inkono ukajugunya hanyuma se ubwatsi burahari
ubwatsi burahari ko kubera iri zuba nyine buri kuma ariko hari iterambere turi kugeraho hari abagiye kuzajya babunyuza mu mashini imashini ikabubika tukazajya tuzigura
urakoze cyane ugire weekend nziza nawe
murakoze kandi akazi keza ngiye kuzajya mbasuhuza rwose kuko nanjye ndabyishimiye cyane
aye kanyari ukava kuri telefone utonesha
murakoze
ugira umunsi mwiza kuri telefone dufite kandi David wiriwe
neza bwanedi wemo
uri hehe David ndibaza ko tumubuze kuri telefone David uranyumva David turamubuze kuri telefone ubwo mukanya ndabona dusigaje iminota mike kugira ngo tugere ku musozo w'ikiganiro reka twumve aka karirimbo hanyuma tugaruke dusoza ikiganiro muri isanga
I don't wanna waste your time on fancy cars My love is surreal, don't you think so? Si no que me daría yo nada, no Si quiero que sea un hit, don't think te No me merera, saco con la pe Be my lover, be my honey Shira numba Uwona munzozi Uma kaboko Oh baby you got it Oh baby you got it Oh baby you got it You got it
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nshuti mwari muduteze amatwi tugeze ku musozo w'ikiganiro muri isanga cyanone tubashimire mwese mwagize uruhare muri iki kiganiro dushimire injeniyeri wadufashe mu buhanga bw'ibyuma na inosa kimenye wadufashe kwegeranya iki kiganiro muri studio ya karindwi mwari kumwe nanjye Ed Rwema reka tubasigire indirimbo Got It y'umuhanzi Safi Madiba na Medi b'abanyarwanda
Oh baby you got it You got it Baby baby Muga inyenda hari Na iminsi yaba mibi Yenda hari Mukuri mukuri Acho nakwima Keretse ntagifite be Mbikuya ku mutima Nagutuma nijima Niyo mambo izatuma Nzahora muzirikana Niyo najya far away Far away
kuma nkwibagirwa.